moment.
Because you wanna know, yeah, make your
season. Thunder. Need a Bruno for the vibe.
I'm from a new flavor.
More and then I was hoodie.
Save some energy tonight. We go sip some liquor tonight. Ukaluwa lengwa kola na mikamba. Vanangu kola sana supu ya matanda. Lelo, I want to give you my sound. Let's kill it. No energy.
Kaba, 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 kaba. Skatia. Saba, 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 saba.
Hey,
do what it.
Wait, hey, easy. Hey, energy.
Oh no, baby. Save some energy. Save some energy. Lelo kuzanga la chema bend over. Down, wine it, baby girl, bounce. Where are you? You don't like it, madunka. You go feel it tonight. Shake it, rewind it. Let me see pump juice. Omumumu jimba wako mwona muli energy. Ya leloka buswe nyengu kwate wivanga energy. DJ faka rewind. Hii nyimbo paka retent. Save some energy tonight. We go sip some liquor tonight. Ukaluwa lengwa kola na mikamba. Vanangu kola sana supu ya matamba. Lelo, I want to give you my sound. Let's kill it.
Hey,
no energy.
Kaba, 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 kaba. Saba, 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 saba.
Hey,
do what it.
Wait, hey, easy.
Apa ni vibe.
Hey, energy.
Nego jebu wale lupa kumula nilo wali. Weta leto walo paka mkolu aline. Whiskey na zambeni. Na vanaka zabadi muno mbeni. Buacha kumacha mpaka kwacha. Twari chupa pati kwacha baku kwacha. Ila bipo kusabeti nuna energy. Zine chakutele la
kukila energy. Ye ufuchi suesue kala makukwese. Kunwe vichese paka tucheshe. Alola vile se vile keku irije. Masujo mwaita ma big boys eifwey. Baka oi ene chuku baka oi. Mire vyoku papa, mawaro nukutapa. Pia muka saka, waikopa. Iti muna tukaka, kala reto waikata.
Save some energy tonight. We go sip some liquor tonight. Ukaluwa lengwa kola na mikamba. Vanangu kola sana supu ya matamba. Lelo, I want to give you my sound. Let's kill it, no energy.
Kaba, 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 kaba. Saba, 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 saba.
Hey,
do what it.
Wait, hey, easy. Hey, energy.
Mukwate kanda na ungwete mama. Omusongo wako kina wangu jia mama. Mia representing ivaka chinyama. No wino wako mbona ngana wako chinyama.
Shake, wind it, bounce.
Hey,
do what it. Kaba, 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 kaba. Katia. Saba, 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 kaba.
Hey,
do what it.
Wait, hey, easy. Hey, energy.
Energy.